DartimSafi.com.
Chebe.
Uyu sio mtu jamani.
Kumaanisha nini?
Uyu malaika. Asa duniani unafanya nini hapa?
Oya.
Ausikii joto.
Chinga on this one.
Uyu ni jini jamani.
Oya, oya.
Kaumbwa kaumbika. Na hapa duniani unafanya nini hapa? Si urudi zako peponi.
Oh oh. Chebe.
Oya mateso. Unawapa mateso. Wakikuona.
Bili ila kana matako astaka feel kamejariwa shape astaka feel kamejariwa nyota bahati na rangi ya kuclaw astaka feel
yo wananuna kisa umewazidi nyota alafu umewazidi utundu oh oh umewazidi jina ustata kiroga ushachaguliwa na
Mungu jamani
kumaanisha nini
huyu malaika
oh oh
duniani unafanya nini hapa au sikii joto
mama yangu
Ni jamani kaumba kaumbika na hapa duniani unafanya nini hapa si urudi zako peponi
oh oh
oya mateso unawapa mateso wakikuona wanapata mateso
oh oh
mama ilo shepu ni taifilis mabandru na kumilikisha kampuni nitamuza kana ntoza kunzima utaifilis mabandru wananuna kizo mazidi kipatro oya liziki mafungu umewazidi jina ustata kilogo umebalikiwa na Mungu
kumaanisha nini
uyu malaika
hapa
duniani unafanya nini hapa au sikii joto
mama yangu
Uyu ni jini jamani Kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa Si urudi zako peponi
Oh oh
Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Wewe pisi mama
Wakikuona
Oya we
Wanapata mateso Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Wewe pisi mama
Wakikuona
Kupunguju tamani pachike rungu Wana wanagundu na pisi zao za mafungu You are so pretty kwa na wena shukuru Mungu Da utamu zime ni kolea
Oya,
oya Nipende nkupende tusipoteze muda Baby show me, please show me what you got Utamonya puya kondo na nuluga Adikwenye nani umechola tatundo inanpandisha mashetani
Uyu so mtu jamani
Uyu mtu anapenda kukesha
Uyu malaika
oh, oh.
Kwa duniani unafanya nini hapa
Oya we, oya
Au siki joto
Mama yangu
Uyu ni jini jamani
Uyu mtu anapenda kukesha
Kaumba kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa
Kumaanisha nini
Si urudi zako peponi
Oh oh
Oya mateso
Oya we
Unawapa mateso
Uye pisi mama
Wakikuona Wanapata mateso
Oya we Oya
Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Uye pisi mama
Wakikuona
Oya
Wanapata mateso
Oya
Free Nation
Free Nation